Abena abeno. Muliyo. Mwafumbira nyama ngamba banja. Kunyama kambala genti mbabanja. Ngenda kujiria. Monja. Hivyo kende.
Asani Uganda kandi tenge ni mawanga gabazungu sana nandi ganyulwa nempono rumbe rwobwavu
Asani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
kante Uganda ne byayo bifuse byaburumya ina yayongerwa kachali omuna kuno simba
Asani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
subulo bulega nganjagala afune simbi bafuruma wino mistake kanso ninyoli yange ne bitwala azensa basikyaziweza kati ndi mwavu mulwane sabuni gwenaba
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
okutembe abakunde mesa konze kanvuke bodo mugaga yajigula ku mashoro kulo ne banjola tibasi kuba mu kibuga zasusa obungi kati eri ku polisi ya nemere olw'ensimbi
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
abapoda tulinga abasse misango mu ggwanga polisi bwekukwata nobulwako kyosasula ne bwoba n'erementi n'ebisaanyizo wakiri ekusiba ogwa jaketi ennyingi ezoyambala
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
wano mwakoze tekezi bwennyo kuba boda obuli asemberere mmoroka mu mukuba amasasi kati naffe tulagira mutukolera amakubo nga siga mmoroka nga gatwala ba boda kuba ababbeberimbisi mu ba boda bakwata batalina musanga ate babasiba amayisa
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
ebyo bwe babinnemesa konze kuno ogwa takisi batambula batudde bo bakolera mu masanyu emisolo gya takisi gyokkanze gye gyannemesa nga zesolozebwa zisinga zeekola olunaku osasuliza paaka site kanso zeeyagala buli site egyobaako lisiiti gy'osasula kyokka nga ne mukama wo aba alinze ensimbi kondakita ne dureva limusigala mbulumi
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
wano mu Kampala omwavu takyayina kyayogera ne bw'oba n'akayumba bakusenda n'ogendo mugagga bbula n'ogaana tabulwa wakuyita bakuleetera empapula bw'otali ku maapu ya kibuga
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
seyalinga yeekolera ekibuga baakinnemesa ne balekamu abalalu ssaako bakateeyamba bakubye abatemeeyi abalalu bali ku mbalaza kyesimanyi n'abalalu bawe emisolo
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
Ze mushale wafe wakane nerimira etaka bali pakuliko famu zabanene tunadukira wafe jitunali makamire kane mulwere wagazi bachaina bebera mula
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
nani genze nenyimba na yebidongo byatabusi temuchali nsimbi osanyusa bantu nogenda okutimba bana batu sasuze ensimbi ebibanda okubitimba era osasula omusolo drive osasula mutu woganira ekibuga kyokanga nenyini kifeera ayagala nsimbi Mwani tusabye ensimbi ne mutuwa obuddo bumala Esawa ze mutuwa zitulemesa okukola Abantu bajja saawa nnya bamala kukola Omukaaga n'oggalawo olw'obulungi bw'ekibuga Security agency ensasula ebeera ennyambi eki Lwaki siva mu bino ebintu by'ekisiru
Hasani kumanda bane yajogendo musisala namali yali mazika
Wano kampuni z'omwenge zibasasula emisolo Kyokka mutigomya abagunywa muziremesa okukola Ne gwe gwayikidde mu mukwata n'empi n'agabana Mukoze ekyamaanyi okutulemesa Kawunye musi chigana ye wano ya andise Nemukula yona kalalanga kapi mama chupa Na yo we chupi mumu msiba no wana Vashite muwela kampo niyo singo kutigo miyabatu
Hasani kumanda bane yajogendo musisala Namali yali mazika
Amalwaliro ga gavumenti mugajjalu abanaku Omukyala yanfaako ku lw'ensonga y'ensimbi Musawo yamulekawo mama nafa n'olubuto Nadda kwalumiddwa ensana fuku bamuwa ekikumi
Hasani kumanda bane yajogendo musisala Namali yali mazika
Ebintu mwe twandikye ensimbi okugenda tweyagale Byonna baabitundu mwafu takyayina w'afunira Wano National Theatre eyo yatundiddwa mpaka yadi Nawo mugobyewo abantu Owina omutugobo oba nawo mwatunzeewo Obu muna kwa nari yawa
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Nanigeze nyenju gila netata na njine kwanga Na yoku chuka jaleo ino kuandika balua E balua jitu wale ita mwabo boro Matiba situ sayoba gamba ya maso tachabidaba
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Echisingo kuntamia Uganda njidukemu Yobu livieko na tusigala mburumi Wanore tuwaro nchinga loli kisimu kwanga Kenya aliero nchinga gari ya muka Betuwaro nchingo budomo lobo fikiri levi muri Luanda aliero nchinga nyojije buze Luashe vya Uganda vyevi semba munde kenze nengenda Wane bibiro lya masanyalaze didi mkwanga Nietu koze sasula na generator Luansonga ya masanyalaze obutatumala Kayamba bebwe rubari namba beneiba Amafuta tuata ndiko gasima mkwanga Neyo gasenge jateka genda Tanzania Chokoka kumia otu gajia komu soro We muna sero sigaro limaziga
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Nani genze wabisa ya manye mbera jembitamu Yazimba kalina security ya letampia Katina tuka hatia wakuruwe ujadula Nakuba pia bali wote kulia tegira
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Omulala seka umaruna ya junaba naku Obangende uo sanga ya nanyama
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Omogaka chumi rona kulira bagaka kwa garana Yani nyambi na yoku tuka javira Mbwa sarunda mama ziba nkambu nyo Kambireke siri naga yomba na mbwazi
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Omulala mama fina na yaju naba naku Neku ya mutuka kukuba musokentia
Asane kuma Naba nejo gendo lusi nisala Naba niyo limaziga
Evi kambo njokete vinji nyolgo bulumi Mleke nimbi kumia tibiku vya masasi Olaba waseka we satani na vya yogira Na yato uronza lasa nye viejisi Uganda kanjite Amanyi gambete Hale sichari nasu Evi akambara biankesi